to ubinga nolani mana wawe zawadi Mungu waniba mienoni ulilwa upararadhi wawe wa ubingwa tengweni maesha watina uweza wa uditilwa shibani zitahanika zide wawe kasuku moja usinilawe kabu sitena umani wamina weza mbeboni kabu wamina rohoni mwode ya utamani kabu sifumani wamina weza mbeboni kabu wamina rohoni mwode ya utamani karina ukanyu mama kazi ya trude mbeli nyanzu za uzini uwa siniti ya shifeli A ton amour je suis condamné Avec toi je passe mes années Ziki Ezi Aliza Fulani Pareri Yashia Amani A ton amour je suis condamné Avec toi je passe mes années Ziki Ezi Aliza Fulani Pareri Yashia Amani Zitaha Nika Tide Wawe Kasuku Moja Usini Lawe Kabu sitena umani, wamina wetambeboni, kabu wamina rohoni, mwode ya utamani, kabu situmani, wamina wetambeboni, kabu wamina rohoni, mwode ya utamani, kabu situmani, wamina wetambeboni, kabu wamina rohoni, mwode ya utamani. I'm never going to be able to do it. I'm wondering how to know.